Gaso kutukira dalino mu mabere ebyo babikula nekomye kula bantu nkweyogera ningo okula biki ebyo byokwegeza kinteeta kwegayirire nga wempeku enzikyayo n'ebyange entona kutuusa maama lwotenguka ekyeba kinsikoli n'ebikweke byotasajjula naye ate yonna bwobindaga kikinga batuka olumpitakaawo nga nkukuta mwebikka okuva mu nteeka z'okutuukira ddala eno mu mabeere kututambuze kiri muntu kimanyibwa nnyini kyera kyegombye kweyegayirira n'asumulula naye muterenga ali kulwaniko nengwe muyita gemanya mubi kyava takwekebwa ekyo kyekireeta n'ebbuba teryalyetaaga mukyala we amanyibwe bamuli n'abakazi gyekibayombesa munanjogeza kinnabalabudde nja kuyitira nja kujegera nnyo kambabuulire munaabankimba tekundekaawo muntunuulire sirumikako nga nalabye ekibi kayira ddala kwiniiri omuteeka mu muli leero ffe abatambula ekiro tunazibirira tutomera ebifuuyibwa kiri twerolera ebikundu bannyabi okutambula okusanze embalaba gy'empikira ekiro ate ekibi obwo obwebikula okutambula obusa bukazikazi obufaanana butyo kumetwe busiibwako ewuziyo beegema ddala okububuuze nga mubusisinkanyi bulawuza olumalako amabeere neeyimirira wansi enuluti yeeyongera akasikati awakomazikonako wekakoma mukama wange n'otunuulira wasaawuukaleka ebikkula ndowooza kyenda byokirabye naawe kakabikkuse n'ayambadde ezibu n'ebbote n'oswalirako ng'abyobisse babitwolese bakazi battuma obunengoyo okuza ebikkulako eba ensonga ezikubikkuza okunama tetululunkana lyakumba n'enjaba twekisatira tunafuna yati kyayongerako wakirira n'abakyala abanfumbira ze bambala nze nembawoomerwa nembatunulako n'omwoyo ne bunzikakkana so mumwe mulimu abalungi bakalaga basinga kwabo bembawaanira naye engeri gye mundaga ebifo ebisaana okwekanuga omukyala ateebikkako akagoya akooleka obukoga kaawe ka mitwalo mukaaga kakirwako ebiri wakusanga okenanise ategeererawo nti one ennyunda n'agimonya nyambala ze zibanyomesa ne buzinkuunya ne bubasiyaka mbabuulire teri atya kimpemempema okukuuka omuntu funa engoye ezitakunyomese kale ennaku erimu kasiika n'okuba abakyala by'ebimuli byaffe bye tutunuulira tetwagala bimuli bisenzufu nga kyajjirikiti munsonyiwe mba wakifaananyi ekyo sikibuulirwa kubenda birwamu nagigula nkebera n'endaba so njagala ebinekaaneka n'obyawula mmanyi entangawuzi n'olunkuku kyempa nnyimba ebirulunkanya amatwa agawulira so ndi musajja ateegombesa naye obubi obutandibyangako nga ntambuza bantu sibwevuma ndi matabuulaba nyambala nti nembuna engoyo linnyoma walala seesaaniika mbisekereza so mwattu gye tugula engoye tuzigula wamu mmwe n'emulonde zibanyomesa ku basajja nkugiriddeawo nammwe nabamaze bakyala baffe abatufumbira zino eddakiika z'embawo ebbiri z'ez'okulowooza ndyoka ate nnyongereko bino kyokwebunya engoye nembasaba mu ebikka ebifo ebikwenyula sinnayomba bate mumbaira mamufunye uyo manya bachala timugendeka uli jifono ya tuteri njivu ya ndivye kube kuru nimiwe siwa nepategeza na mumonero ni musa yusa nyunga mutegende chekwekeza patino banya wote mutamu kutambulo usawe mumbale choka mulunye woku mirazine wote tonafune shinyege nyege bachala bangi bababuli patindo uza muli wakumu jisesu kende sokeleze mimiro kumkala na imba gambia mubune kwa yebili vivavili tuwe kisiza kila tunamma chali basudero wakuba katina fuka fuka mundi nembali rulize salina bata zine ya galile na yembalira ukazito wongo uchanesera nandileze yomuli mkuno kumasura mwe jakunyiza katonde ya tuma kukere vitabasa nyusebi uruwa liru mbikumeza umbandamani.